Oh baby, my car is on.
Car is on.
Siendo que yo sin nacha long.
I love
un avión ni coleza. I like the way you do. Un avión ni chumbeza. Mi jodita bunny. You're my sweet melody. Coleza moto y kibidi. Umeniteka kigaidi. You're my only fantasy. Kifungoni sitaki mwingine.
Corazon, my corazon. Corazon, my corazon.
Mpanzi, mpanzi, kwako naonara. Mapenzi, mapenzi, yana nipara. Kwako samaki kole kole, wenile kote kote.
Kote kote,
pole pole, sijen maliza yote. Kasha nivisha pete, kwa kesi na kitete. Wana mroga wampate, kwa ngwa sukumikete. Mitabani, sioni mpate.